waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Ra-iisul wasaare Malcolm Turnbull ayaa la kulmay golihiisa wasiirada. Kulankan ayaa ahaa tallaabadii u horreysay ee loo qaado doodda ku aadan guurka dadka isku jinsiga ah. Dowladda ayaa qorsheynaysa inay qabato afti ama codqaadid shacab oo la qabto sabtida Febraayo 11-ka ay tahay sanadka soo socda. Xeerlaaliyaha guud ee Australia George Brandes ayaa ku dhawaaqay aftida la qaadi doono iyo su'aasha dadka la weydiin doono.
Should the law be changed to allow same-sex couples to marry? In the event the plebiscite
haddii sharciga la bedelo oo loo ogolaado in dadka isku jinsiga ay isguursan karaan oo aftida la ansixiyo, markaas waa inaannu aqbalno codka shacabka oo baarlamaanku aannu soo hordhigno isbeddelkaas, waxaana ka bedelno xeerka guurka. Sharciga aftida lagu qaadayana waa ballantii aannu qaadnay intii lagu jiray ololihii doorashada oo ay shacabku aqbaleen markayna doorteen. Xeerlaaliyaha guud ayaa sheegay in su'aasha la weydiin doono shacabka aan labada dhinac midna loogu hiilin doonin, loona doortay su'aashaas si loo xaqiijiyo in nidaamku yahay mid cadaalada. Iyadoo loola dhaqmayo sidii doorasho, aftidu waxay noqon doontaa mid khasaba, iyadoo loo ogolaan doona dadka inay codkooda hore u dhiibtaan iyo inay boostada ku codeeyaan. Laba guddi oo ka kooban 11 qof ayaa dusha kala socon doona macluumaadka iyo xayaysiinaha ololaha. Hal guddi wuxuu matali doonaa kooxda H, guddiga kalena wuxuu matali doonaa kuwa maya u ololeynaya. Scott Ryan oo wasiir dowla gaara ayaa sheegay in shuruuc gaara lagu dhiqi doono ololayaasha.
There will be the requirement for authorization of materials as is normal in the Electoral Act, and we will be seeking to include that to apply to what I might call new communications mechanisms such as robocalls and SMS messaging. There will be $7.5 million provided to each yes and no committee.
Waxaa jiri doona shuruudo lagu xiri doono ogolaanshaha alaabaha xayaysiinta si la mid ah tan xeerka doorashada oo kale. Waxaana isku dayeynaa inaannu ku darno farsamooyinka isgaarsiinta cusub sida fariimaha telefoonada iyo telefoonada iyagoo duuban loo diro dadka. 7.5 million oo dollar ayaa la siin doonaa kiiba labada dhinac, laakiin waxay ku xiran tahay in sharciga ogolaanaya aftida inuu maro baarlamaanka. Waxaa la filayaa in la horgeeyo baarlamaanka dhammaadka asbuucan, waxayna hadda u muuqataa in aan la ansixin doonin. Iyadoo Greenka iyo xisbiyada madaxa bannaan ay hore u diideen, dowladda ayaa u baahan taageerada Laybarka ee aqalka sanadka. Hogaamiyaha mucaaradka Bill Shorten ayaa ka gaabsaday inuu shaaciyo qorshaha xisbigiisa, isagoo sheegay in Laybarku si dhow uga fiirsanayo sharcigan.
So we're going to be talking further to our people who will be affected by this vote. We'll be talking further to mental health experts.
Waxaan wada hadal dheeraada la yeelan doonaa dadka codkan uu saameynayo. Waxaanu la hadlaynaa khubarada caafimaadka, dhimirka ama dhinaca maskaxda. Laakiin shaki weyn ayaanu ka qabnaa arrintan. Ma u qalantaa dhibaatadan xagga maskaxda ee ay dadka u geysanayso? Ma u qalantaa in lagu bixiyo 160 million iyo weliba 15 million oo kale, iyo weliba wixii kaloo ku baxa, gaar ahaan maadaama wixii ka soo baxa aysan xildhibaanadu ku qasbanayn inay ansixiyaan? Ra-iisul wasaare Malcolm Turnbull ayaa ku eedeeyey Laybarka inay siyaasad cayaarayaan.
The only person that stands in the way of Australians having a vote on this issue on the 11th of February is Bill Shorten.
Qofka keliya ee hortaagan in shacabka Australia ay u codeeyaan arrintan 11ka Febraayo waa Bill Shorten. Hadduu yeelo aftida, waa la qabanayaa 11ka Febraayo haddii Bill Shorten uusan diidin. Waxaa laga rabaa inuu taageero go'aankan dimuqraadiyadda ah. Koox masiixiyiin ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan in dowladdu labada dhinac ee ololaha ay maalgelin doonto, laakiin madaxa kooxdan Layla Shelton ayaa ABC-da u sheegtay in 15 million oo dollar ay haystaan dhinaca muxaafidiintu.
In order for the public to be able to hear both sides of the arguments well, that is on the low side, but I think it's good that there is something.
Si dadweynuhu ay dooda labada dhinacba u maqlaan waa lacag yar, laakiin waa lacag mar walba, sababto waxaan ognahay in markii afti noocaan oo kale ay ka dhacday Ireland in ololahii doonayay in xeerka guurka wax laga beddelo ay lacag badan uga timid dalka dibadiisa, waxayna aad uga lacag bateen kooxdii diidanayd in xeerka wax laga beddelo. $15 oo kooxdaha ay heshayba kooxda maya waxay heshay $1. Madaxa Australian Marriage Equality oo ah koox iyadu u ololeysa in xeerka guurka la beddelo loona ogolaado dadka isku jinsiga inay guursadaan, Alex Greenidge ayaa sheegay in aftidan aan looba baahnayn uuna jeclaan lahaa inay u codeeyaan xildhibaanada baarlamaanka ee la doortay.
This is a very straightforward reform that doesn't need to be complicated by a plebiscite process. This is a reform that can be achieved by a free vote in this parliament.
Waa isbeddel cad oo aan u baahnayn in la sii adkeeyo oo afti loo qaado. Waa isbeddel lagu gaari karo cod xor ah oo lagu qaado baarlamaanka gudihiisa. Runtiina waxay qaadan lahayd waqti yar oo xildhibaanadu kula tashadaan shacabka soo doortay, waxayna ahaan lahayd wax loo baahan yahay.
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha S B S toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo S B S radio app. Booqo sbs.com.au/somali.